I love Kenya. Cause hata ukipewa mali yote ya dunia, naomba uishi peke yako. Haita kubamba, unajua lazima uishi na watu. Yeah, sio poa ndani ya nchi, kitu inaendelea, ukabila inaenea, chuki inatembea, wananchi wanalegea, serikali inazembea, kusimama na sheria, galia wanalia, good over evil, kubali ndivyo ilivyo, simama na ukweli, maisha iwe simple, sisi ndio wanjiko, tena mabadiliko, sote tuko equal, sisi ni God's people, Islamu wa Kristo tusijirushe kwa shimo, kuja bro na sis, kubali mwaliko, tusahau yalopita tushikane mikono. Tusahau yalopita, pamoja tujenge kesho. Nia kuna njia, tutashinda mara mia. Kama vita bro, pigana tuna njaa. Pigana na umaskini na ujinga kwa mitaa. Mwanasiasa tafadhali, usichoche raia.
Dear Kenya, you have born and raised beautiful children of 43 million. Mwananchi, tusimame pamoja na tuungane mikono. Watu wangu, we will stand up tall, raise up and up high.
Sisi tunatafuta jobs, hii ni cry for justice, tunafuata law. Niko na Boniface Mwangi pewa 254. Tuna legalize haki bila tribal cost. Wana inchi to succeed, tusare ma blame game. Dani ya inchi kuwe peace, Kenya ni emblem. Sisi kwa sisi, you and me. Economy pande, fota mandishi ukising national anthem. Wana hidi maskota opportunity kwa government. Maskini wanangoja wenye kiti kwa parliament. Tunaamini tunafocus community development. Tunazidi tukisonga, ability, encouragement. Arms together kwa mikono, strong kwa kazi, haina haja ya kukuoro. Force and fighting, tunajipanga for tomorrow. No more starving, tunajenga, tunafollow God Almighty.
Dear Kenya, you have born and raised beautiful children, all 43 million. Wananchi, tusimame pamoja na tuungane mikono. Watu wangu, we will stand up home, raise our banners high. We will rise, we won't change, let's all unite.
Tuungane wananchi, tutafute solution. Tusafishe pia vijiji, tumalize pollution.
Tuungane wananchi, serikali opposition. Tuhakikishe kwa vijiji wanapata education.
Tuangamize ukabila, tukomeshe ufisadi. Tuandamane inchi nzima, tutengeze miradi.
Tuboreshe hii sanaa, hii kipaji ni kazi. Tuepuke na balaa, tuokoe kizazi.
Dear Kenya, you have born and raised beautiful children of 43 million. Wananchi, tusimame pamoja na tuungane mikono. Watu wangu, we will stand up tall, raise our banners high. We will rise, we will change, let's all unite. Dear Kenya, you have born and raised beautiful children of 43 million. Wananchi, tusimame pamoja na tuungane mikono. Watu wangu, we will stand up tall, raise our banners high. We will rise, we will change, let's all unite.
Ooh, we are one blood, one tribe. We are one love, one God.